akushozwayo engabuzana zipi namhlanje beuthi wona magama abanye kepha wonakale lakho
ushwelezwa
shwele
ushwelezwa
kunakashwele kulumelani kulumelani ngabe kodwa ngamagama abanye abantu yini kodwa yini siyakukhuza